You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Golan Heights waxay ku yaalaan xadka u dhexeeya Suuriya iyo Israa'il, sidoo kalena waxay cirifka ka saaran yihiin dalka Jordan. Waa goob istaraatiiji ah, biyahana uu ka helo gobolkan oo intiisa badan ah mid saxara ah. Golan Heights waxay ka soo bilaabataan xeebaha bari ee badda Galilee oo sidoo kale loo yaqaan harada Tiberias. Dhanka kalena waxay Golan Heights ka haysataa dhanka xuduudda ee dalka Suuriya oo 50 kilomitir u jirta caasimadda Dimashq. Haddana madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay qaraar uu ugu aqoonsanayo Golan Heights inay leedahay dalka Israa'il. Tan ayaa jabinaysa is-afgarada caalamiga oo muddo dheer soo jiray, wuxuuna saxiixay madaxweynuhu arrintan isagoo uu garab taagan yahay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu, iyadoo labada hoggaamiye ay ku sugan yihiin aqalka cad. Mr. Trump ayaa sheegay in arrintan waqti dheer la sugayay.
Under my administration, the unbreakable alliance between the United States and Israel has never been stronger. At this moment, the American embassy stands
proudly. Maamulkayga buu yiri saaxiibtinimada aan la jabin karin ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Israa'il waa markay ugu xoogga badnayd. Xilligan la joogana, safaaradda Mareykanku waxay si qiimo leh uga taagan tahay, buu yiri Qudus oo ah caasimadda ay shacabka Yuhuuddu samaysteen. Xiriirka Mareykanka iyo Israa'iilna waa markii uu ugu xoog badnaa marka loo eego sannadihii badnaa ee lasoo dhaafay iyo madaxweynayaashii kala duwanaa. Annagaana guushaas gaarnay, ayuu yiri. Suuriya ayaa u isticmaashay Golan Heights inay ka weerarto dalka Israa'il intuu socday dagaalkii 1967, taasoo dhalisay in Israa'il ay qabsato qaybo ka mid ah dhulkaasi. Israa'il ayaa qaybo kale oo dhulkaasi ku qabsatay dagaalkii 1973, laakiin way celisay sannado kadib markii heshiis xabad joojina la gaaray. Waxaana la abuuray dhul militariga ka caagan oo u dhexeeya labada dal. 1981-kiina Israa'il ayaa ansixisay sharci si rasmi ah ay ugula wareegayaan dhulkaasi, laakiin aan caalamiyan ama caalamku aqoonsanayn. Xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay bilowgii kacdoonkii looga soo horjeestay madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad 2011-kii. Isla sanadkaasna dibadbaxayaal ka soo horjeeda xuska aasaaska Israa'il iyo dagaalkii 1967 ayay Falastiiniyiin ku nool Suuriya isugu soo baxeen xadka Golan Heights, gaar ahaan aqadka loo yaqaano aqadka xabad joojinta. Dhulkan ayaa dagaalku si joogta uga dhici jiray. Waxaa jiray isku dayo badan oo wada hadal nabadeed lagu dhexdhigayo Suuriya iyo Israa'il, laakiin laguma guuleysan. Suuriya ayaa iyadu doonaysa in lagu noqdo meeshii la kala joogay 1967, taasoo xaq u siinaysa biyaha Galilee. Israa'il ayaa dhankeeda doonaysa in laga ballanqaado maamulidda biyaha, iyadoo intaas ku dartay in dagaalka sokeeye ee Suuriya uu muujinayo baahida loo qabo in aaggaas laga dhigo meel labada dhinac u dhaxaysa. Israa'il ayaa sidoo kale sheegtay inay cabsi ka qabto Iiraan oo taageerta Bashar al-Assad, ayna Iiraan doonaysa bay tiri inay halkaasi degto si ay weeraro ugu soo qaado Israa'il. Mr. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il aysan doonayn inay wax dhul ah oo dambe celiso ama dhiibto.
Just as Israel stood tall in 1967, just as it stood tall in 1973,
sidii ay Israa'il isugu kalsoonayd 1967, sida ay isugu kalsoonayd 1973, Israa'il maantana way isku kalsoon tahay, sidaas ayayna isugu kalsoonaan doontaa weligeedna isma dhiibayso. Ku dhawaaqidda Mr. Trump uu ku dhawaaqay arrintan ayaa imanaysa sanad kadib markii uu jebiyey xeerar caalami ah oo sannado badan soo jiray markuu u aqoonsaday Jerusalem oo lagu muransanaa inay tahay caasimadda Israa'il. Mr. Netanyahu, oo hadda ku guda jira doorasho adag laguna soo eedeeyey dembiyo ay ka mid yihiin musuqmaasuq, ayaa sheegay in Mr. Trump uu yahay saaxiib weyn oo Israa'il ay leedahay.
Our dear friend Donald, you have shown consistently incredible support.
Saaxiibkayga qaaliga Donald, waxaad si joogta aad Israa'il ugu muujisay taageero weyn. Xaq aanu u leenahay inaan isdifaacno. markaan isdifaacaynana ma gabbanno. Sanada badan Israa'iil waxay nasiib u yeelatay saaxiibo badan oo aqalka cad fadhiya, laakiin Israa'iil weligeed ma yeelan saaxiib la mida adigoo kale. Suuriya ayaa sheegtay in tallaabada Mareykanku qaaday weerar cad oo lagu soo qaaday madax bannaanida dalkeeda. Safiirka u jooga Suuriya qaramada midoobay Bashar Jafari ayaa sheegay in tallaabada Mr. Trump ay wiiqayso rajadii laga qabay nabad.
It doesn't change anything, but unfortunately we have to acknowledge that it triggers more escalation and more tension in the internet.
Waxba tani bedeli mayso, laakiin nasiib darro waa inaanu qirno inay sii kicinayso xiisadda iyo kacdoonnada ka jira caalamka. Siyaasadda iyo falka maamulkani ku kacay waa mid dhalin karta dagaalo dheeraada. Qaramada midoobay Ruushka iyo Lubnaan ayaa ku dhaliilay Mareykanka arintan. Siriya ayaa sheegtay inay xaq u leedahay inay dib ula wareegto dhulkeeda iyadoo isticmaalaysa waxa ay ugu yeertay qaab sharci ah oo ay ku jirto xoog.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.